modo e gar kan akettina abruska mator studio kalan goddanta on gecire mon hokkan habaru o aisa maddede monde abdul muni fofu mo abdul
yamni wala kay aisa habaru jidi gaddande ummatore asawe o
der habaru didi anani men pudre do enda nyamaito jangobe universite gadna e kentinoji do gollirol facebook der yotra pindino medem men jahaito enda marade to men pay waddude fille to aki jande hitan dubu jinaadi de laswego o yaadi hitan dubu jinaadi de laswe didi hano wakati men kantrana on fijoji men kuccuninol balli
Aisa laso e jeddi lewru September hitan dubu ujunadi de laso e go yaade laso e jenay mayru ni do andan ni jangobe universite Abdou Mumoun der huber nyamede andan ni gadi batti joda gan yewtinaade nawtoraade WhatsApp Facebook e ko nanni TikTok himbe gonno gada dum andan
nonon bannirawo der batti joda kalen o ko wana no tefe kaw woni wallirde sukabe ummatore e wodube anniya singude gollurde ko e mubben na company keba druide halaji penpeneji gondi no gatte der internet men kettino ko banni me waddani me hawoma man ko dum firti dengal fulfulde
dubi takitidi nawtorade internet sukabe ummatore no hokki dum sembe sanne ko watta be keba andal no dum gollidirte no wodiri wadi himbe nawtortobe Facebook do gattol jungo universite de nyame be gadi kokkol andal ko balde tati Yusufa Garba Alasan goto der horebben nani ko fantini
ya certain camarade il
no wodi bandirabe hojode kulle jeynaade ko wana non dekude dum do weccho Facebook ne neddo wawiri yewtinaade kulle fadde mon yeynude de e fa hande no neddo wawiri mabbitirde weccho Facebook nawtaraade mun ana nokku lumoni
en lieu de commerce
ko be tuugi woni be beydana sukabe ummatore ardibe campaniji pamari ko hokkata be lawol be gada goynaaki ga hebugo antari mumuni jingarai Shamsuddin horejo company no
puma donka kri
nani do wawir singude yamde darjanteje do weccho Facebook komin kebi yide kengan hande du nani do wawiri sonirde kulle mudun de Instagram on jango du min njian ko wite WhatsApp business
ko watta sukabe ummatore godube kampaniji keba gollida kulle jaman de no wodiri hokkugo habaru no wadam be keba bantari kampaniji mabbe
aisa joni sey gento andan ni gato alal bittido andan ni sukabe ummatore jabe fedde indirane hakkin kaydo andan ni dar huberge de andan ni je hopital ga andan ni gan hokkode iyam
nonon bannira sigila oni kanni won lawl idabol kuskabe endan gadi men kettino ko banni men lildo men fadel aluko dum furti dengal fufulde
e men gada ko watta sukabe chapande joyon warbe le loctorore maunde gaya gambatte hokkude jiijam mudum em ko watta ko jiijam hejjanan loctorore den endam
lalle kuro
sengonga rafi jiijam o woni no torri nimbe dum wadi ko min ummani ko e amin e warte do der hopital gaya hokkude jiijam sabe Allah eni lado
subhanallahi
jante pabbe de sada nangi suka de jaawi hantinde jiya e bandu mudun lay dokkal jiyangal wari wakati haani mada hadiza duma kaw hawji nokkuto jiyan dar resite gaya
precisement chez les
nono fantuka de cella gan wakati nyaaw pabbe himbe goni jam robe gondo de be dimi jiyan no rufa nabbe kambe ndo sar beyde nama jiyan
je sa pas sur don de sang
kokkol jiyan dani jomon labi didi ko suka ko matorna wadun le lebbi nay
3 mois de cela
lebbi mun tati ni ko min gari hokkude jiyan e jiide am du e lawa gal kokkol ngol no buran ko arande dum demune burtanim be no gaayte
awi
kambe suka ko mator be andani be koji du aadi do yaade lebbi tati be ngarta be ngado hono dokkal gal gade
aisa to enda news ender de endari suka be ummator region enda ni gadi batu joda halemu ensembe hala batu joda hale gada ngudu ni kan woni no wade ko suka be ummator de dan ni walliri yaadu yeso hebo der cekantaraaji mabbe
nonnon bannirawo hikka do laawol naybol ni batu jooda kalen suka ummatore ciyobe region zender wadama to endan gure lasso ene yaade lasso e jeego o lewru september men kettino ko banni me waddani men ko dum firti dengal fulfulde
e be ngada suka ummatore kemi didon yoybe tatteji fu ender leydi zender kay ngari potti don endan gure nokkuto be ngadi batu mabbe nayabo kawral suka ummatore region enda mo zender mahammal lawan adaga horejo suka ummatore region mo zander
l'inquiétude de la plus
ko buri sulude dudal sukabe ummatore be yiana na ko be ngattata ke farto ko jollabe don kambe harto filla yaadu yeso der no kuje mabbe e jiide amine no hani sukabe ummatore be sender ngatte hakkiloji mo e ko himbe ngada filla sigile keso
bingu leeda kanko itte kanyu e tewtol jawdi kam wonno ko wada ele gidal gal be ngadi kambe suka ummatore be endan.
Nous avons participé
min jeyi fottoide e golleji gadaade di fu amma ko buri welde kan der majjum woni fottere suka ummatore de fu du an ko darta filla labal buri
gene la sinistrement
joye ande mawbe kay won ko ngari yewtini be yewtereji kokkoji ande san kambe suka ummatore endam dundu do fi ko darto bingu leyda ku kanyu e wadugol gollirde hore mudum e yaadu yeso der gure
banniraw jon kuma en gadde filla kantol potiri jande gandu hote jande nay lewru october hitandu ujinadi de lasu go on
no jatti wadi aisa den dari du ni fa hande der balde sedda korani de natol lokol gol enden no hitani kede enden ni sarobe no sir siriji di enden to enden ni maradi en kettino ko mohammed mamma wadi firta de ngal fulfulde
do dum wonno ko tawa ile nyala de fu enden noksotirnde enden su kaabe jangobe lekol e saro mudum en gonno garna enden sodude kulantereje jande den endam min ji imbieten aisha Abdou
ar école minya kan garmi fami soda lycée fami demi soda ar école am ginanda
pas encore commencé
da ko tawada himen gal ya wartaji sanno don endan Moussa Kawji do ciotol kulle den endan o wi hunde wadai no wowurnoni
pour le moment
ginanda ni wana ko iri dubino bittinodi dinno mi anda rafi kede wonno wada dun na dume chadaki du sanne hitande fu no min godi buitol ko min gadanta nimbe do hemre fu pecce sappo
sonde 10%
baka dewte e bindirde ko sukabe sodante wala saro mabbe en don sigilo gambate hokkoyde ciede ko windoto suka mabbe lekkol ko hitande hikka salisu isa
je
wadana suka be rewbe dido jangobe goto ka jangata nanan der jangirde to golle ekititedo kanko kay ko makko tiida torra gon wala lemu gomnanti yobantamo dei gondo no janga leelo konto jangete wurte lokotora ko on komum buri sattude
deli
do maradi sarabe suka be jangobe lekkol ba ko tawa tidirka no wodi har filla jawdi be don nebe cigilo ka wato ko tawe suka mabbe keba nata lekol ono wodi
aisa har ko darta fijo cionnul balli di enden ni sabi en ko latande nyaloma dida woni liggaade champion di onden ni wadama jeddire de enden ni bayar minichi kandu hebi jalorgal do dinamo do kiliv jo e bulum robert lewandowski kandu watti gattande didi
nono banniraw benfica lisbon kan hebi jalorgal do barsa tati e bulum
psg kandu hebi jalorgal do manchester city didi e bulum
Do men kantane habruji amen kuskar umator metti ketinaki on ketini men dongi di hetinago habruji onyo ondula e RTL tati di imma jo on jobata budi bago sai jango di on kiyari.